mapenzi.
A masterpiece production.
My wife, anapenda my best friend. My wife, she a cheat on me. My wife, anapenda my best friend. My wife, she a cheat on me. She says she wanna eat a pizza. Eti kwangu sina pesa. She says she wanna get a pizza. Eti kwangu sina pesa. Na huyu my best friend. Ako na mapesa mingi. Na huyu my best friend. Ako na magari mengi. Anadai kwa kikuna out, out. Na mimi kwangu sina out, out. She says she wanna take a selfie, selfie. Na mimi kwangu sina smartphone, but why? My wife, anapenda my best friend. My wife, she a cheat on me. My wife, anapenda my best friend. My wife, she a cheat on me. Unanisiza, tulia, fukiza marua ya mapenzi. Unanisiza, tulia, fukiza marua ya mapenzi. Mbona unataka vitu we tamta? Kila kitu kwako baby ni ya ram ram. Kwa nini baby wewe ni murafra?
But why my best friend?
My wife, anapenda my best friend. My wife, she a cheat on me. My wife, anapenda my best friend. My wife, she a cheat on me. It's Illuminati story ya mapenzi. Sina ata penzi, mambo ya kishenzi. Yeah, mambo ya kishenzi. Oh, anadai kwa kikuna out, out. Na mimi kwangu sina out, out. She says she wanna take a selfie, selfie. Na mimi kwangu sina smartphone, but
why my best friend?
My wife, anapenda my best friend. My wife, she a cheat on me. My wife, anapenda my best friend. My wife,